emancipation, the sure route to economic emancipation. Yeah. Businessmen run businesses. Government govern the nation. You and I didn't create the situation. Let's unite, shape the economy, a better future for our children. Privatization, Likwa Bermanyi in Uganda. Soka B, Konyo 1, Kena Konyo Wa. Privatization, Likwa Bermanyi in Uganda.
Bana Uganda, obukumpanya mu makampuni ga government nga bususe. Omusimbi okumpibwa lutoto. Mwana wani atakoma kale kabakatunde abakukumulo mukono mukibya kabakatunde tuone serikali ya Uganda ilijaribu lakini haiwezi kutumia biashara kampuni zote zinapoteza tu pesa bora ziuzwe tusiongeze kupoteza pesa. Ndiye barabara ya heshima peke yake. Privatization. Oh.
Engara kinos adukutu ekonomelo itetetri. Engara kisi privatization. Chetere idwe raru edunete akeria notina ejo.
Government tekubasa kureberera kurungi ebyobushubuzi tureke tunda makampuni gayo tukuze ihangaretu habo burungi bwa Uganda hagira privatization.
Government tasobola kulabirira burungi bya busubuzi kulwa burungi bwa Uganda wagira privatization.
Bye.